waliwo omwami yasagondera nga bwalingiriza asobole okundaba bulijjo awulira baasu ekiti ayimba n'amala nga tuli yatoma bwe yatuuzeeko natunetondera ne mwatunzo ne wannamusanvu kkute ambuuza gye nzije mbuuza ensunsule ez'ogumugumu ng'ateera nnyubu bwe twayawukanye ne nnyenya omutwe anneewuunya ekindeeteza bwekityo bekubiregera mukama eyankola endoyo yamanyi byampamba kkuse ate sikulimba nyimya tonzanyisa buli kye nnyennyola nkoleko kikkuse leero okubawo ennajjira basanyuse wadde embereberi empaawo etammuka kale bannange oba kiribw ekityo otukkiriziganye nziremu obweyamu tukira ddala lukuse kummira nga buli lwenzija mpaawa bwetuka abayata abakazi yeganyeye emitwe kyosanga neero yazatwanike nedda mu kigudde mwesekerere kati nyimyayi byajemba siddayo kati bantu bange muntunuulire nawakasonga kendosoboleka ngaakukwatako buli eyagalibwa olyoko nkungirizeyo yonna gyoyita ndinimuka talobabuwe wabanyigo yaffe nakuyonga ntuku emungira endala kankwesiimise ngolina ekikaato linambojjanyi wakyalina nnyoko odigira ngaomanyi kitabe enkeera osanga kkusima kikyolikolanga nnyoka mukwolese inzono gwe mmanyi sooli petero naye bw'aba yagenda tteeka jjaga ambeziraku mwewa tali yadda manya ndigo kikaoli olungami bawali kujja yakugabata babya kati amatungu gakubenga amaggule olinda ekijja ekibeewa nnyoko kwata mulina jakalamu amala okabira mufuso sinsenguse ate ogutikubeera nga musango gwo gubeera gwa nnyoko eyasobera n'atala naye gweofunamu obuzibu bwe buti toyala ku kikoobanga eyabbibwa kitawo yennyini asobola okwekeka tiyeekakasa nnyo nti kwentungweze anti wasooka n'ogabibwa ekyanika ekyo amatuwofuuka towuwe naawe nnyini omwoyo gukwennyika okulowooza gye waba oleetwa wajja n'omanya nnyoko bwali omwesigwa bakkooli mu kisaawe gwebazanyisaawo veeno dderi yefunira amakakkalire baabuwe bwe bayisaayisa amaaso abantu be bwe banzigigirako nga sirina nsobi bwekunjagaliza omuwala nanziri kasanira okuba oweekanfumbira manyi nakuulira mukamaamufu agasebeeri yakiza katende naawe nga bw'oba n'omwana neyuna galinga geemaka omulaga omuntu lwe bannyanjula bye basala lwe twabiwa nga twekuba mbaga etaliiko kwekunya anywa mbayira munnange nanziri muwala wa damyano muswabwanika na wa mukyala wange ono nanziri yali yano badda nnyewabwanika ne ku mbaga yalindirirwa n'abula nga wadde baalanga nnyo bajje yano ba mukyala wange ne buganda bwe gakyali mabujje era mpaawamanyi yali yakuwa okubifaananyi nga kwe bamulabira mulaba ensi eno nga tulya mbaga eyanyuma okwanama buli yagiyakaginyumya giddira anti omugolo omusajja genayimbira singa abadingidi bonna baagulwa nakwata mundaku mpaana nanziri nga gyobeera ndindudde ennyo naye kuimba nga kuzale nekusimira anyenyeza muntu ewonna abanda bamufayira
Oh,
no ni mwogezi na yebinyi byambula ufumbira liwe bitibuliza nange kamara okumira omuka ufunze byaliwe bitibuliza nange kamara okumira omuka agenda kufumbize kuziweza use kati abawuliriza muwunzide muti singa nagala wange yali alannamye ate yandinonye wange naziri genda mufumbize kujiga ekijja kati abawuliriza tuwunzide tuti singa nagala wange yali alannamye ani yandinonye wange naziri agenda mugabe kujiga ekijja nange gyennabanfuna ekifaananyi kyennabawadde ng'eri nsooka yakyalina nnyoko odigitanga omanyi kitawe ng'era osanga kkosima akyalina nnyoko odigitanga omanyi kitawe ng'era osanga kkosima kikyolikolanga nnyoko amukwolese yinza ono gwe mmanyi sooli peetero nabise nti okaŋŋenda ennoonya ebijja nz'omugabe.